annagu ilaahay baa nool leh, ilaahay baa nool leh, dagaalna ma awaabulno, mana hurino, mana u kicitaano, dagaal uma duulno, ma qaadno, beer dadaab kuma kacno, guri dadaab kuma kacno, xoolo dadaab ma doonanno, waxaanu taganahay guri ahayn iyo beer ahayn iyo dalkayna dhexdiisan taagannahay, waana iska difaacaynaa, difaacu nafsi baan idhaahdaa.